trendybeats.com.
Amaketango manje ayaqashuka kushalaza bathakathi mengiqhamuka silwane imimoya sandazela ukubopha umdali uzoyisolva wena mdali ungasikhohlwa sabelu uyabizwa mthi minyanga ivuliwe mthi ibusiso iningi mthi manje ngisazokuthi mthi sabelu uyabizwa mthi minyanga ivuliwe mthi ibusiso iningi mthi manje ngisazokuthi mthi.
Sous-titrage Société Radio-Canada.
More music on trendybeats.com.